Sokala Duma Radio.
Hello and welcome. My name is Nkululeko Nkewu and this is the Hunter's Edge Big Interview. In this episode, we speak to none other than Siphelele Ntshangase of Baroka. He speaks about why he chose Baroka over Kaizer Chiefs. He also talks about his National First Division experiences and his hopes for Bafana Bafana, whether or not he'd like to participate in the 2018 FIFA World Cup. This is made for you and I hope you enjoy it.
It was time for change. A monumental shakeup. It was time to challenge the predictable. It was time to reinvent the hop with Edge. To take the expected and make it unexpected. To become what we were meant to be. To reinvent the game. Introducing Edge, the hop reinvented in a refreshing, full-flavored cider from the makers of Hunters. Edge, reinvent the game. Not for sale to persons under the age of 18.
Radio. They say that when your time has come, it has come. Whatever stands in your way, whoever is trying to be an obstacle, when God has ordained a day for you to be a star, you become a star. Nothing happens. Try as they might, they cannot stop you from being that. There was a point when this young man was playing the National First Division but still participated in the Olympics with Amagluglug last year in Rio 2016. And you also participated in the Championship of African Nations qualifiers for Bafana Bafana, something that hasn't really happened recently with National First Division players participating in Bafana Bafana. He's been a star. A lot of people have been talking about him in the past few transfer windows. I'm talking about none other than Siphelele Ntshangase. Siphelele, thank you very much for your time. How's it going, sir?
Yeah, likewise, sir. First of all, I'm going to opportunity to make it. Yonke lento yenzakala ngesikhathi esincane, yabo. But what I told myself is angehlisa ikhanda phansi, and then whatever thing yenzakalayo yenzakala ngoba uNkulunkulu ayiplanile. So ngijabulile ukuthi finally isifiso sami sifezakalile.
And we'll talk about that. So khuluma ngaleyo nto yokuthi yenzeke njani yonke into ukuthi usayine for iBaroka, isikhathi osayinile with iBaroka, obani abanye abantu bebekufuna ukusayina. So khuluma ngalokho. Okwamanje bengifuna ukubuza ukuthi when you were growing up as Siphelele, which team did you follow and which idol did you model your football on? Bewubani wena mfethu umuntu obufuna ukudlala njengaye?
Ngithi uma ngikhula i-team ibengiyithanda ngenhliziyo yami yonke iChiefs. But most of the time, ibhola bengibheka lelela overseas. Because at once, I was inspired by Frank Lampard when he was still go Western United before I signed with Chelsea. So uyena umuntu bengibukela kuyena isikhathi esiningi.
So you modeled yourself around a goal scoring midfielder, and can fans expect a goal scoring midfielder as well in you this coming season and in the future seasons?
Yeah, obvious. Msebenzi wami ukuscora. If ever ngikore, then I have to create. Yeah.
Asikhulume nge-experience yakho. Experience before sikhulume ngalokho, experience yakho ku National First Division, la ekhaya bekubani mhlambe umuntu obuthi uma umbheka ucabanga ukuthi yabona manje ngifuna ukuba huye lo, ngifuna ukudlala njengaye, amotheko umudisi, ama attacking midfielders mhlambe, noma ububheka ama defenders, bekubani obufuna ukudlala njengaye?
Honestly, akekho umuntu bengithi ngifuna ukudlala njengaye, but bekunabantu bengiba admire too much. The likes of Jabu Pule, Tiko, Bu Vilahazi.
Yeah.
Because I felt ukuthi the way I was dlala ngakhona, the standard sabo nami ngasimatcha one day.
And then ujoinile Black Leopards ngo 2013. Ngaleso sikhathi leso nikwazile ukuhamba niye kwama playoffs kuma season ambadlwana. ziningi izinto ezenzekayo ku National First Division abadlali abangakhokhi imali eningi amabala angakho kahle uma ubheka ipitch iquality yawo ukungavela TV sichazele kabanzi nje ngeexperience yakho ubunayo kuba roka na ku National First Division ngalesi sikhathi ubu join
I think abantu base South Africa baphuthela into enhle because kunabadlali aba right kakhulu ku NFT. It's just that ababonakali exposure bayitholi. So once exposure bangayitholi, then when someone enze into kancane kuba nalabo bantu ababonayo ukuthi kunomdlali ekuthiwa uNtshangase, kunomdlali osibanibani, but then abantu abakwazi ukumbona, yabo. So I think experience yami ukuthi uhlalele umuntu isikhathi ku NFT but then bekangabonakali. Abantu bebembuka, abantu willing ukuthi bambuke ngaleso sikhathi, yabo. So ukudlala ku NFT it's a great platform for thina abantu abangaziwa nabasafuna ukubonakala, yabo.
Izinto ezifana nama training ground aku NFT nabalandeli abangawa attend ama game ama challenges nje akhulume ngawo ukuthi bekuyiphi izinto mhlambe bezicika wena ngokudlala ku NFT ukuthi uthole ukuthi lena uyakhathala yiyo ngoba yenze kanjalo ku NFT.
For me na ikinto beyingcika because ukudlala ka PSL angikwazi, so angeke ngicike ukuthi ngidlale ground ninjani ngingakaze ngidlale Stamford Bridge. Siyawabuka abantu bedlala ku PSL and then hoping ukuthi eish labantu laba ba training down is right in terms of a training facility yabo is right, but I've never complained about the pitch or ama support because ngaleso sikhathi ilapho bengibelonga khona. So whatever thing ebeyenzakala bengithi izodlula ngizoya kwesinye stage, yabo. But my challenge was wona bhotinkululeko ukuthi sengidlale kakhulu la bengikhona. So at times I felt ukuthi ngidinga a new challenge because engqondweni bese ngizorelaxa knowing ukuthi i-NFT sengidlale kakhulu kuyona.
Yaqala isikhathi sini leyo ngcamango leyo yokuthi yabona manje sengisikhathi ngidlala lana ngicabanga ukuthi ngikhulile akukho mhlawumbe okunye engingakufunda noma engingakachieve.
It happened 2 years back but engqondweni yami ibikhona leyo nto leyo, but bengifuna i-aim yami beukuachieve ukudlala kwi-PSL. Angazi noma uyangizwa.
Ngizwa kahle mfethu, ngizwa kahle.
Kunjalo benginankinga nakho but enhlizweni engqondweni yami bekunakho lokhu ukuthi sengidlala isikhathi eside and I think ngidinga i-challenge, but then uNkulunkulu wenza ngey'ndlela zakhe. Ngathi no, angibeka ikhanda lami phansi and then keep working hard, izovela ngelinye ilanga.
Yebo. Now ukhuluma ngokuthi leyo feeling leyo ifike 2 years back around leso sikhathi leso and ukulinkwa kwakho kwegama lakho namaqembu amakhulu abo Chiefs abo Pirates nani kudala kusenzeka abalandeli nabo besithi lo muntu siyafuna ukumbona ngoba siyambona esikwatini siyambona kuma Olympics siyafuna ukumbona la kwi PSL leso zinto lezo inkulumo zi affect kanjani igame yakho uma ungena eground yenu wena mhlambe ubunaso isikhathi sokuthi yabona manje ngikhathele man ngiyafuna ukuthi ide yenzeke lento.
Baba wami mina I was fortunate ukuthi in terms of ama rumors nezinto ezenzeka ku media angikwazi ukuyifunda, ngayitshela leyo nto leyo ngathi angisoze ngayifunda. If ever someone I appreciate umsebenzi wami athi you don't deserve ukuba la, ngingayithatha ngaleyo ndlela ayithatha ngakhona, the way acabanga ngakhona ngoba sicabanga ngokufana. But for mina into ebalulekile ukuthi ngibhekise ikhanda lami phansi ngazi ukuthi isikhathi sami sizofika, bengingazi ukuthi sizofika nini inkinga.
Now asikhulume njengamadoda siyazi ukuthi usayine for iBaroka manje sizokhuluma ngalokho nomdlalo omuhle obudlalela izolo. It was very impressive that you came in yesterday. It was your first day in the team, but you managed to give us that type of performance. Okwamanje ngifuna ukukhuluma ke ngendlela izinto bezinohamba ngayo. Kwenzekeni phakathi kwakho namanye amaqembu lawo bewulinkwa nawo, azile etafileni azothi kuLeopards siyamfuna lo muntu, kwenzekeleni? Uyafuna ukukhuluma ngalokho?
Ngicabanga ukuthi leyo baba wami angikwazi ukukhuluma ngayo, because when I spoke to Jasmine, we've never like askaze see into details ngokuthi ubani ongifunayo, ubani ongangifuni. Umsebenzi wami esikhulume ngayo ukuthi let me finish umsebenzi engiwenzayo, and then we'll see ukuthi kwenzakalani.
Njengo okay, ngiyakuhlonipha lokho. Abantu abaningi abalandeli bo Kaizer Chiefs no Pirates nani banaka ukuthi mhlambe sometimes babheka umuntu bathi wena like uManyama, sometimes banokuthi siyakubona ukuthi you perform, you play off the season, kodwa ke ngalenkathi besikufuna azange ufune wena. So ungasho kuba landele ukuthi akusiwe wena umuntu ongazanga owanqaba ukungayi koma Kaizer Chiefs nani azange lawo maqembu lawo aze kuwe athi wona serious ayakufuna.
I've never got a chance yokwenza njalo baba wami. Remember Sifiso Sane ukudlala kuPSL, then question uthi how can you turn down into oyifunayo?
So there's never been a moment where you've turned down the Kaizer Chiefs, because they've never come straight forward and said to you they want you, or they've never come to your agent and said that?
Yes, ayikade
nje baba. Asikhulume ke, sizodlula kuleyo ndaba ngoba mina ngithanda ukukhuluma ngebhola. Ngumuntu olithandayo kabi ibhola, nawe uyalithanda ibhola. Sizodlula kuloko. Okugcina nje, uyazi ngeprice tag yakho ebekhulunywa ngayo ku media ukuthi wena ukhosta malini. Uyazi ukuthi ngaleyo price tag leyo khulunywa ngayo manje kunama expectation ukuthi manje uzosinikeza mhlamba amagoli awu 15 ngesizini?
In terms of price tag yami angiyazi ukuthi umalini yabo, but ingqondo yami ithi into ebalulekile for mina ukuthi ngibe consistent throughout the season yonke, and leyo nto leyo izongenza ukuthi ngi-improve igame yami. So if ever ngi-consistent ngidlala ngendlela eyi-one, kusho ukuthi chances ukuthi i-team yenze kahle maningi.
Alright, asikhulume-ke ngomdlalo iBaroka versus Orlando Pirates. Umdlalo wokuqala for wena kwiBaroka. Phambi kokuthi singene kulokho nje, ufikile kwiBaroka ikothusile ukuthi mhlambe uma ufonela uJasmine athi kuwe emfethu iBaroka ususayinile manje uyavuma noma cha? Ikothusile leyo nto leyo? Ubusunesikhathi esingakanani usazi i-interest yeBaroka kuwena?
Baba wami ayingithuthanga, ayikaze yangithuthana
kakhulu. Uqale nini ukuzwa ngayo leyo interest leyo?
Ngizwe Monday. Ngizwe Monday, I think even ngiqeda ukubuya eZambia with iBafana. Wangitshela ungami ukuthi uJasmine kwenzakalayo. And then I got a call from uMorgan saying he's in Joburg and ufuna sibe ne-meeting manje late ngabo ma 6. So uma kafika ngitshela ukuthi he's willing ukuthi akhiphe noma yini for mina. Ngabona ukubaluleka kokuthi lendele sekuyisikhathi ukuthi kufanele yenzeke. Irregardless ukuthi ngiyakubani, i-team enkulu or i-team encane or ephathi nendawo. Nje as long as ngifulfila iphupho lami lokubonakala Wednesday, Saturday, Sunday.
And uma usizwa into enjalo kuMorgan Mamila, i-champion yeBaroka, uma usizwa nje indlela a serious ngayo uma ikhuluma nawe ikufuna, ukwenza uzizwe kanjani lokho nje ngalenkathi bekakhuluma nawe? Iya kwenza uzizwe kanjani leyo nto leyo?
Bengijabule kakhulu wena Funfunleko, because of njengoba busho ukuthi bekunama-rumors amaningi ukuthi indoda iyafunakala, but akekho umuntu bekaziqinise yabo. So i-opportunity enjalo uma ifika ngithi no, ubaba uMorgan u-serious ngami, because ufikile kumina wangitshela ukuthi uyangifuna and uyafisa ukuthi ngimdlalele igame yakhe kusasa against the Pirates. So I was willing ukuthi ngithathe leyo nto leyo.
And then izolo wadlala abantu bayakhala ku Facebook naku ba Twitter nani nami ngale nkathi bengibuka umdlalo
ukhalelana
angisho ukukhalaza like ukukomplaina but abantu bayavuya nje bayajabula nami like umlomo bengingakwazi ukuvala because one awunasikhathi esiningi ukuthi less than 24 hours usazi ukuthi uzovele baroka uyangena in the 47th minute ku second half uyafika nje ushaya ama passes uyawa sprayer lapho u inspire baroka ukuthi buye from 1-0 uyazoba u 1-1 angizange ngiyikholelwe into bengiyibona because abadlali abaningi badinga isikhathi sokuthi bajwayelana nabadlali abasha nani kuwe kuvele kwabonakala ukuthi nje ukustage la kudala kumele ukuthi kudala udlala kusona ngichazele ngomdlalo wayizolo nje wayizolo what did it mean to you
baba wami ngilambe kakhulu bendawo le ebengiyona izolo bengifisa ngaso sonke isikhathi ukuba khona. So ukulamba kwami with i game yezolo kuhlangana ekutheni whatever thing ebengiyenza izolo I wasn't trying to prove a point kuwo wonke umuntu ukuthi ngiyakwazi ukudlala ibhola but ngoba nginalo uthando lwalo bengizenzela into esimple nje but into ebalulekile ukuthi angifunanga ukwenza izinto eziningi because of ngiyazi ukuthi isimo sami besinjani angibazi amajita bengingawazi but ngathini a half of amajita bengwazi but I've never played
awuzange wadlala nabo ku team ku starting 11
angazange ngadlala nabo uyabo so chance njalo mayifika ngithi no first thing engitshele yona ukuthi I won't complicate into ebalulekile nje ukuthi ngenze i-basic but then after siqeda ukuhlangana namajita maybe a month or so then that's where uzobona khona ucabanga wami ukuthi kunjani.
No se uyajabulisa ukuzwa lokho. I'm sure na nabalandeli bebaroka bayajabula uma unama intentions unayo iplan yokuthi ufuna ukwenzani kule team. Asikhulume ke ngomdokisi naye bekuyi signing yale season yebaroka. Even though a technical director uke wakhuluma naye mhlawumbe uthola isikhathi sokuthi ukhulume naye akubone nje ubusuwazi ukuthi ukuthi
bengazi ukuthi use teaming but I ngibe ne chance ukukhuluma naye after game into I observe ukuthi ukajusta kwami kube ngendlela right. So the question was if ever sithole isikhathi sokusebenza namajik yini ezophuma if kusabonakala izinto ama duties ezinto ezenzakala manje baba. So like for yena you was happy.
Alright.
Beka happy kakhulu.
Yebo, asikhulume-ke ngejourney yakho from Zambia angizungena kakhulu kumdlalo weshen abantu bayazi ukuthi asizange squalify because Zambia sisashaywa lapho into engifuna ukukhuluma ngayo nje kuwukuthi njengoba usudlalele kuma Olympics for under 23 last year wadlala kuma chain qualifiers na kuma World Cup qualifiers you've received a lot of call ups kubafana bafana kodwa ke esikubonayo kuwukuthi nje kune competition eningi la kuyigumi midfield yabafana bafana and most of the time abakubizi ku main squad bakubiza kule kula ama chain qualifiers nani ucabanga ukuthi mhlambe usekhulumile nawe u Stewart wachaza lokuthi kuyini okudinga uyenze wena njengomdlali ukuze ungene ku squad lesi ke si qualify for i World Cup
no angazi ngalithola ithuba lokukhuluma naye ngale but ngoba bengishilo ukuthi into ebalekile consistency. If ever uzokwenza into eyi-1 throughout i-season, if ever I'm scoring a creator throughout i-season, which means i-team yami isechancini e-right ukuthi i-win i-league. Aba-dominate i-league or abantu abawin i-league, ibona abantu abadominate kwi-national team. So into ebalulekile consistent.
Alright. So when unayo inhloso ne-hope yokuthi uzongena kwi-World Cup qualifying?
Noma yini ngenzeka. njengoba ngisho nje ukuthi iconsistency iyona igama engilikhulumayo kuphela.
All right.
As long as ngiconsistent uzongibona.
All right. No, siyajabulisa ukuzwa lokho and nami as a fan njengomuntu olandelayo nje i-disc ngalenkathi bengikubona udlala lapha. Ngicabanga ukuthi uma ngabe mhlambe kukhona okukhulu okuzayo more than what we saw yesterday, then that means iBaroka FC has signed a great player. Asikhulume ke ngama plans. IBaroka beyikwi relegation battle kuma playoffs last season. Akuyinto le mhlambe ekuthusayo. Athina ama plans wakho wena, mhlambe ufuna mhlambe ukuachieve neBaroka?
For mina it's simple. In the balekile ukuthi whenever ngithola ichance kwafanele ngiperform, and by doing so i-team ayikho about mina, but inabantu abayi 11 egroundini. So as much as ngizobonakala, but into ebalulekile i-team. So if ever angiscore kufanele ngicreate, that's it.
Ukudla kwakho lokho kuyibhayibhile yakho leyo, into okhuluma ngayo njalo.
Baba wami, if angiscore ngiyacreate.
Ngikuzwa kahle mfethu. Ngikuzwa kahle. No, siyajabula ukuthi sikhulume nawe.
Ngiyabonga baba wami.
Siyabonga. Soccer La Duma Radio. Duma Radio. And as always, thank you so much for listening to the Hunter's Edge Big Interview. For another episode, tune in next week. Until then, it is goodbye for now. Soccer La Duma Radio. Soccer La Duma Radio.